ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde sakiraɓe heeɗiɓe jam waali moɗoɗe goni alkamisare noga e go'o lewru octobre hitande 2021 yamde jeena ƴaɓɓure ke silimaji sappo e ɗiɗi Ousmane Ñalle bulɗo kabaruji ɗo gagni kante ɓoggi janɗe to fedde humuninde gonga sari e dewrintinal CVJR waran lomtinede e gollidɗe ɗiɗi le laamu le timmode laamu mayri le lewru décembre hitande 2022 kabar mo welay sanne toñaɓe milɓe ɗum ana wawi wartirinde golleji ɗi caggal. Laamunkoɓe laamu hakkundejo ana anniyi dartude fa kaltidal wadde e hooreɓe guɓe jaddinkoɓe yadda agali e Amadou Koufa ka nde dabere wela himɓe yogaɓe nanga e hakkilo himɓe yogaɓe wonɓe e baali politique ɗe. Hono hani waɗede fa cinéma Afrique ƴenga ley adunaru ndu gullandul ana wondi e miijade ley fespaco 2021 to wakkadugu to dunke ande cinéma kullitanko woni hakkillo muɓen fa tiɗɗal heɓugol jawdi banggal cinéma heɓene jogala. Yoɗi woni sembe kabaruji biyata ko bisimilla moɗo helade studio tamani. Fedde humuninde gonga sari e dewrintina ɗo ni CVJR ana wondi e lanidade fa wartira golleji muɗum e juuɗe gollirɗe goɗɗe. Laamu nde fedde ana hani timmude le lewru décembre hitande 2022 o kabaru hokkama ley batu balɗe ɗiɗi batu balɗe tati puɗɗuɗo keñen ɗo Bamako ɗo e wi huncaninɓe ɗon hoore imogol muɗum yo hollitinde ko woni e hakkillaji maɓɓe golliɗe lomtoje ɗe noɗe kani joɗirade na hono ɗe kani gollirinde fa ɓeydoɗo ɗen faamu anni ko Adama Amadou Haydara heɓinen du faccitago Oumar Waygalo sita Sidibe.
Kanko Ousmane Oumarou Sidibe laamiɗo fedde CVJR ñalawma hannden o wi fedde CVJR nde waylititte le décembre hitande 2022 fedde heyre ɓamete le leydi ndi hannde hokkude yimɓele ɓe haqqeji muɗum en. Caggal muɗum o wi tongande duuɓi jeegon koɓe gaɗi e golleji maɓɓe ɗi ɓe kokkitan ɗum wakkande golleji maɓɓe ɗi timmata nde. Keɗɗe mo kanko Ousmane Oumarou Sidibe o komo sifido hen.
Une agence pour les réparations des
victimes. Fedde ana hani joƴƴinede ko darde towɓe torraji hewti ley wolle waɗane nde fedde ana hani tawede fedde dardetan kabaru jawdi muɗum yalla ɓe yimɓe ana wawita hewde hakke mu en. Fedde gonne ɗum ana hani joƴƴinede ko han tawede ne tegene kulleɗe fo ne yehirta le nokku entitreteɗo CVJR o. Caggal hanne menen yimɓe ɓe torraji hewtiɓe mais gollire e fedde nde yalla golleɗe ana yehire e lawol
laaɓugol.
Kamɓe ɓe ɗiɗo torraji jottiɓe ɓe mbi ɓe jiiɗa golleji CVJR ɗi timma ɓe mbi saabi de so ɗon timmi fedde warore nde an dari dando hono fillitito le golleji ɗi fuur ka ɗum e tawede fuur ɓe mbi fedde warore nde an hani gollidinde e CVJR yalla jababuji dartitiɗɗi ana keeɓe. Keɗɗe mo kanko nodditeɗo Fatoumata Touré yo goote yimɓele ɓe torraji ɗi jotti komo sifido hen.
Kome tewtira e hooreɓe ɗe fedde yalla menedi ɓe heeɓa haala hunko amen ndi fedde ne. Fedde ne wawa yaade yesso so ne wala ɗum menedi mi watta koyngal amen le muɗum saabu dena so menen men wala toon nde fedde nde ndu wawa gollude.
Ila hitande 2015 fedde nde ɓenoddude commission vérité justice et réconciliation joƴƴinale leydi meɗen ndi ɓe gaɗi batuji maɓɓe mawɗi jeegom.
Sakiraɓe andon ɗi kabaruji foɗo mbawi heɓude dow ɓeɓe ande ɗe ɗo hella amen Facebook e Twitter. Laamunkoɓe laamu hakkundeji o kolliti anniye muɓɓen haltidinde e hooreɓe guɓe jaddinkoɓe ɗum wonno iyadda agali e Hammadou Koufa ho conseil islamique mali suɓa fa darano yalla kaltidal ngal ana wadde e guɓe e hooreɓe jaddinkoɓe o kabaru mono fuu no yiiri ɗum e baali politique ɗe sini yogaɓe ana kuyana goo hakkillo yoga ana miila haltidinde e jaddinkoɓe yadata e kabaruji leydi meɗen ndi Oumar Waygallo.
Fedde nde noddata kodem nde holliti wiide ñalawma hannden o haldude e ɗeɗo guɓe tan wawi latade sababu so jaam e deƴere hewte le nokku o. Keɗɗen mo kanko noddirte Alassane Abba kanko woni secrétaire général fedde kodem nde komo sifi dow hen.
Ɗum laatiki anniya lobbo sanne sanne saabi hannde wona enen jogui sembe e ɗiɗo nokkuji. So ni laamu o immaki waɗa kaldal kawral jama o jaati imoto waɗana hoore muɗum sa haƴƴili ɗum woni ko jiyeten jaati ɓe jaham ɓe kaldu e joomum en jam heɓe saabi kaldal kawral wakkati goto ɗum ɓuuri huɓɓere fuu haalde ñande fuu.
Ɗum e tawede fuu yoga e wonɓe le pelle politique kay kollitiran cikkiti oɗo golle yalla ko dartete ko ana heeɓe dow hen saabi de ɓe mbiya ɓe kuli fati ɓe mbajji mbina séria le leydi Mali ndi. Keɗɗe mo kanko docteur Aminata Touré o secrétaire général fedde nde ɓe noddirta mo dekke nde komo sifi dow hen.
min mbawata jaɓude ɗum feyi saabi ley leydi Mali ndi fa hannde homo fuu e diina muɗum ka muuyi en hono ndiɗo leydi en mbawa wiide diina golle muɗum gasina gasali min kay fe ñande kawrital amen mawgal ñande ngal mi haali haala muɗum mbimi sérié o kay ɓe joƴƴina ɗum bange goto en kana rentinde laamu leydi kañum e diina
yoga e teki tittoɓe kay kollitiwde fe so laamu ana halde mabɓe ana hani diidude ɗati ɗi kana ƴaɓɓede noon kanko Boubacar Bokou mo hollitiri wiide
adama so on kawray so on dentay so on kalday on pamrataɓe mais sa ƴeewi wona waajiɓi yimɓe nana alislama en ɓe ɓama laawol alislamago ɗum wona waajiɓe e sariani mais sa wii waajiɓe a waɗan yimɓe foof alislama ɗum ɗum ana wadda ti allah
micciteɗen wiide kawrital ngal ɗunodirno dialogue national inclusif ko waɗno le lewru décembre hitande 2019 wiyanomo faaɗeɗo guɓe kalde ka laamu kiɗɗo o wala fuu ko waɗi dow hen ko nayri bangal immadaraji
illa ñaw covid-19 o matali leydi meɗen nde gouvernement o fuɗɗi immadaraji martingol jaleñi ɗi kumpa kabaru o ñaw ley himɓe suɓaɓe fa gaɗangol martingol kumpa hollitingol ana hen artist en yimoɓe artist en région Menaka dokkama ndi jawdi fa kollita jaleñi ɗina e wi fédération national de la culture de Menaka wala fuu koɓe mati e ndi jawdi ngol landol jaati ha innekeɓe keɗe ko Asalim Aga e hatta neɗɗo goto gon e fédération national de la culture de Menaka wi Mohamed Ag Esef etan keƴaɗa men gonɗo toon du faccitan Oumar Waygallo.
Je suis même étonné parce que nous faisons partie
ɗum haɓɓi hooram sanne sabi de miɗe yimɓele kokkoɓe jamarde hakkillaji lobbi le leydi ndi kanile caggal leydi ndi ɗum mi noddanoma le ko ƴaɓɓino ko so hono ɗiɗo anaruji gaari minen kani noddede sabi de miɗen andali nokkule ɗe fuu miɗen gonduno e hokkude jamare nde du hakkillaji lobbi ka wala fuu ɓattiɗo min ñaw corona virus ko nayri banggal wiya jawlede feccama ko mi andana ɗum hunde miɗe le fedde fina tawa le leydi ndi wona le galluje ɗe wona le kereduji ɗi wala fuu ɓattiɗo kam so halni kano kabar ndiɗo jawdi
ni au niveau local personne ne m'a jamais approché en ce qui concerne ces fonds là
Secours islamique français sifa wadi boto hakkunde leede alal bare kenyan do bamako do do kabaru sukabe kanye e talibabe o projet ana golla leew mali e senegal fanda o boto yo fa kanankobe ndukkinder hakillaji do kabaru tidallaji talibabe wombe leede gonde le hirnage don wombe leede talibabe wombe leede jogibe tidallaji wombe le hirnage runde afrique de fabi do den famu kedden nako aissata jara hebinen do faccitango Oumar Waygal e sita sidibe
laamiɓe oɗo projet ɓe mbihi golleji mabɓe ɗe ɓe gondi e gollude ɗum ko yeyata cuuɗi janguinirɗe qur'ana capanɗe nayyi le leydi ndi le majjundu ɓe paabiki talibaɓe jangoɓe ko yeyata ujunere temeɗɗi ɗon keɗɗemo kanko noddirte Mamadou Tafsir Diallo yo goto e gonɗe le fedde noddirte Secours islamique France Mali komo sifi dow hen
minen wondi e wadde immadaraji nikko futo duɗe woni yalla min heɓme faabos ɓe sukaɓe janggoɓe duɗe ɓe mais walla moduwaɓe meɓɓe ɓe yalla jaggal hannde kamɓe duɓɓe ene wawi hollitunde torraji meɗin e laamunkoɓe minen wondi e wadde immadaraji yalla sukaɓe ne ana wawi heɓde jangga e heɓa ɓe wawɓe winna ɗum wawa heɓde laawol sowalani sukaɓe heɓa duuɓi ko yettintaɓe ɓe wawɓe waɗe jangude ko hewtinaɓe golleji ñalaɗe warande
ko heewi ɗiɗo cuuɗi qur'ana janguinirteɗe le leydi meɗen ndi fuu goɗɗi ka wiyama le cuncunka waɗirte tawete fe ɗum andanaka hunde ko nayiri banggal laamu o noon kanko Kinan Ag Gadeda o hollitiri wiide keƴaɗo suudu ministre humnude kabaru jande le leydi meɗen ndi wakkande boto o waɗanno nde
jadis considéré
guiddi ko ɓooyi jande duɗal yo hunde barkude le fina tawa meɗen kan ele leydi meɗen nde hannen ɓe yimɓe janggoɓe qur'ana ɓe woni torraji hewɗi ko hewtaɓe so a ƴeewi sukaɓe hewɓe ande laabi ɗin ɓe wala ñamande ɓe ñallan ɓene garbino ɗum ana wawi natal saabe torraji hewta gari baɓen dow laabi ɗin ɓeɗe wawi natal wuyɓe du ɓeɗe wawi natal yaroɓe dorguji bonɗi ɓene wawi heɓde ñablaji hewɗi du le garibako meɓɓe mo ko hewi meɓɓe hannde jokki yimɓe lonɓe hiiteɓe
ɗati kewɗi kani yaltinede le oɗo boto wakkandemo warta famo timma nde
hono watte fatiɗal banggal heɓugol jawdi gollide ley cinéma e audio visuel heɓene jogole le afrique ngol landol donki ande golle cinéma ɗiɗon kaali haala muɗum ley jonde ɓe gaɗi toon o boto waɗi le kawrital nogay e jeɗɗoɓal festival panafricain e de cinéma e de la télévision wagadougou fespaco le balɗe ɗiɗi tewtoɓe ande banggal cinémaji miijidoto heɗun hatta handen e film ngaji afrique yirwude le adunaru ndu anni ko aissatou kanté nelaɗo amen yaade to wagadougou to neldi en warde do faccitago Oumar Waygallo Abdoulaye Kassé
ko nayri banggal yirwude cinémaji le runde afrique nde eɗi jogui tiɗallaji mawɗi banggal heɓude balliguji do kalisi non yoga e humniɓe kabaru sinémaji ɗi kollitiri wiite oɗo malinke noddirteɗo Boubacar Sangari o wi immadaraji kani waɗede dow hen ɓe kuncine hoore ko nayiri bangal sariyaji du
ɗum ɓooyi hannde ka duude wakkati fuu miɗen kaala haala tiiɗallaji ko cinéma afrique jogi en kaali haala kibaru formation e tiiɗallaji mawɗi ko nandi e muɗum ka ko ɓuri hewde fuu ɗo haala ka woni jaati jaati ɗo memaka fa hannde ana haani ko tawe cinéma o ana jogii sariyaji lobbi sariyaji tekkuɗi ɗum saabi mbinta yimɓe wattude heen jawle muɗum ɗum saabi mbinta cinéma o ɗum yarde yeeso
jaaɓe hawroyde ley ngal ɗo kawrital kolli tiwiide ana jeeli sukaɓe jaltinoɓe cinémaji ɓe keɓa faaba muyoji kanko noddirte Eleus Olu yo goto e jaltinowo cinémaji ɗi dow beme andiɗe keɗɗen komo sifi dow hen
ana hanno ko tawe hannde fesu faspako o timmi tawe yimɓe kumaniɓe cinéma ɓe ana jiiɗe wakkatiji fuu ana kalde hoɗum woni tiiɗallaji cinéma ana ƴeewa ɗu hoɗum woni safareji koɓe keɓata faaɓe kunca tiiɗallaji ɗin woni e muɗum ɗi nana ɗum ana hani faabede sanne
ɗati kewɗi haalaji muɗen kalama toon no yaltinoɓe cinémaji ɓe kani heɓirde balliguji le rumde afrique nde ɗum ko Assetou Kanté heɓini Ouagadougou Sidio Tamani
kabaru ñaw coronavirus o kanankoɓe docteur en kollitiwide himɓe nogay e tatton woɓɓe woni ɓe ñaw o nangui ñalawma keñen hono santanaɓe sappo e nayyi wala ka fuu ƴiwɗo ko nahli leydi meɗen ndi warde hannde himɓe ujunaji sappo e joyo e temere jeego e capanɗe jeeno e jeɗɗon woni ɓe o nangui santanaɓe ujunaji sappo e nayyo e temere joyo e jeɗɗon hono ɓe o accayi yo temere joyo e capanɗe joyo e jeɗɗon keɗeɗon jeen kabaruji acti covid
Sijo tamani tama ele ko neɗɗo jiltoto nokkuji lulɗuɗi espace vert no wawi latade sababu raɓɓodiral ñaw covid 19 fartiji huuɗi gondi dow yimɓele ɓe ndenaki ele kawrute jama ɗiɗo lamdi ko nande muɗum heɗotoɓe goni ɗi dunke en cellal jaboto ley ndeɗo yewtere acti covid bisimilla sakiraɓe
allo docteur doyru kañ ko kine neɗɗo yaltinta ñilɓe ana holla wiide ñaw covid 19 o way mana yaltugol ñilɓe ana wawi jatirede hono ñaw goɗɗo ga wakkati mon goni o so yaltugol ñilɓe tawti jonte e ma yaada suudu dogotoro ƴewto e woni ko moƴƴi wona ɗillugol fuu hollititta wiide ñaw covid 19 o way ma so wulaali calɗi tampere tawti ɗillugol ngol aɗa hani yaade ƴewtoyaade hoore maɗa so tawi ñaw covid 19 o wala e ma allo yalla filki kan e musorogaji e darde mu en gotum ɗi e sakkagol ñaw coronavirus o hono ni maskingaji ɗina fay maskingaji ɗi mi mu'intaɗi darde mu walda ɗi e sakkagol ñaw o mi salli sa ɓami maski mbiyeteɗo chirurgical o darde ko jogui rende yimɓe ko temdere fuu malhemere tawi maskingaji mbiyeteɗi FFPD kañ ko nandi e mum ana wawi renude yimɓe ɓurde ɗi rasomi nayorke yaade lawol pilki kan e musorowoykol mi taykoto wiide ɗi mbawa renude yimɓe sanne
faratiji huuɗi wodani neɗɗo mo sumhe hoore sariyaji rentuɗi ɗi ele kawrute jamare
farati mawɗo ana heɓugol ñaw covid 19 o saara hakkude nokku to yimɓe utti sanne ɗatol gongol ngol ngol nokku uddiɗo so on fuu on tawtodiri nokku uddiɗo hendu natta yaltata ɗum ana wawi latade sababu waytiɗe neɗɗo ñawɗo yalla yaade so yiltoyo le nokkule to yimɓe wawi hawrtude ana wawi latade sababu heɓude ñaw on
no nokkuje ɗe goori ɗum latto sababu latade ɓattodirgol himɓe wakkati fuu mo himɓe ɓattodiri sini teddina e dabareji mbiyaɗe ana ndena himɓe e ñaw o sini neɗɗo tawama ley muɓɓen jomum ñaw o won e muɗum neɗɗo goɗɗo takkeke e muɗum ɗum ana wawi latade sababu raɓugol ñaw o nden uttinde ɗe nokkuje e himɓe kawritata sanne sini teddina e dabareji mbiyaɗe ana ndena himɓe ɗi ɗum ne wawi latade sababu lañugol ñaw o
ɗum timminta yewtere meɗen acti covid hannde on jarama heɗade yo en jii ko warata ko ka fadi nden tinnoɗon ndenon ko e moon fewde e ñaw coronavirus banggal taɓagol sariyaji rentorɗi
Sidio Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e République Tchèque et Union Européenne
sakiraɓe kabaruji gonɗi ley région ngaji meɗen ɗi e jarande laamu gawo to ɓurem do hollitama wiyeɗen ndungu yikka o kay hikka sahi toon sanne e wi hoore ɓe remoɓe ɗon service agriculture yettade sappo e jetti lewru octobre ndu le hectare ngaji ujunaji ɗiɗi e temere jeɗɗi e deɓe e jetti ko yaata te capanɗe jeego e goho ley temedere wala ko heɓete ley muɗum ɓe kollitiwiɗe ko sammimini ɗum no saabi dargol kambu law na du yettade ilugol maayo ngo ko fa ƴaɓɓiti ɓe kolliti ɗi won ɗum woni hakkille dow maire en ɗi commune ngaji ɓe kuli jaata illa watte joni o pati raf waɗa ley o cercle walde noddirde en association boule développement rural de cercle bafula be doni fedde humuninde yirbere cercle bafula be ADRC e golleji hono mo intingol lawol no uddugol lugge lawol usubi janjam bafula be wi horejo ADRC be mo intingol on uddugol lugge gol lawol ana darido ana fawinibe do daranade yirwere gendindi politinde wide kamiyoji jabuto do gol lawol yaade gelle gondere on ko hokkude ngureje den gelle ana hen selenkeni fa yottade soroma e jaborade usubi janjam sakirabe do kadu kabaruji ka hedde kedde herado e seda do yewtere de waran jukkininde e di kabaruji fodo ba hebude do 3w.studiotamani.org nadu so noddi numero viamo 37320 do ba hitinade wassalam sidotamani